madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa jimcihii si rasmi ah u soo bandhigay cashuur celinta dakhliga soo galay sanadkii tagay, taasoo muujinaysa in lamaanuhu ay heleen in ka badan $600,000 sanadkii hore, iyaga oo bixiyay cashuurta dakhliga ee dowladda federaalka oo dhan 42%. Madaxweyne Biden iyo xaaskiisa ayaa sidoo kale ugu deeqay qiyaastii 3% dakhligooda oo u dhiganta $17,600 hay-adaha samafalka oo ay ku jirto hay-ad lagu magacaabo Bo Biden oo ay ugu deeqeen $5,000 hay-addaasoo ka shaqeysa kahortaga ku xadgudubka carruurta. Waxaana hay-addan loogu magacdaray Bo Biden oo ah wiil uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, kaas oo u dhintay kansarka sanadkii 2015. Dhaqanka madaxweyneyaasha Mareykanka ee ah in ay dadweynaha u soo bandhigaan cashuur celintooda federaalka waxaa jabiyey madaxweynihii Biden ka horreeyey ee Donald Trump. Trump ayaa sheegay inaanay suurtagal u ahayn inuu sidaas sameeyo inta ay baaritaan ku samaynayso waaxda cashuuraha gudaha, iyada oo xitaa waaxda cashuuruhu markii dambe ay sheegtay in uu xor u yahay inuu sii daayo ayuu ka gaabsaday inuu faafiyo. Madaxweynaha Mareykanka iyo marwada koowaad ayaa waxa ay sheegeen in dakhliga guud ee soo galay uu ahaa $610,000 iyaga oo ku bixiyey $150,000 cashuurta dakhliga federaalka. Sanadkii hore markii madaxweyne Biden uu tartamayey madaxweynenimada waxa ay sheegeen isaga iyo marwadiisu in ay heleen dakhli gaaraya $607,000. Madaxweyne Biden waxa uu mushaarkiisa madaxweynenimo ku helay lacag gaarisa $387,000 oo waxay ka hooseeya waxa caadiyan noqon doona $400,000 mushaarkiisa sababtoo ah waxa uu xafiiska soo galay January 2020. Jill Biden ayaa waxa iyaduna shaqadeeda ka heshay in ka badan $760,000 iyada oo ka shaqeysa waxbarida kuliyadda bulshada ee waqooyiga Virginia. Labaanuhu waxa ay kasbadeen in gaarisa $300,000 dulsaar cashuur ah, sidoo kale $260,000 oo ah xuquuqda bugaag ay qoreen ama laga qoray. War-saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu wax wadar ahaan 24 sano oo cashuur celin ah la wadaagay dadweynaha Mareykanka, isagoo mar kale muujiyey sida ay uga go'an tahay inuu dadka Mareykanka u caddeeyo dhaqaalaha taliyaha guud ama madaxweynaha Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo Sayid Doug Emhoff ayaa sheegay in dakhliga guud ee federaalka ay u xareeyeen ay ahayd in ka badan $1,600,000. Aqalkacad ayaa sheegay in isagoo bixinaya cashuurta $520,000 dakhliga federaalka ee heerka cashuurta dakhliga federaalka waxa ku oolka ah ee 130%. Emhoff waxa uu ka degay shaqadiisii qaranimo 2021-kii. Shirkaduna waxay dib u bixinaysaa saamigii uu ku lahaa muddo dhowr sano ah, afhayeen u hadlay aqalkacad ayaa rasaas sheegay. Sanadkii hore waxa uu $500,000 ka helay shirkadaha sharciga ee DLA Piper oo uu ka tegay sanadkii hore, iyo shirkadda Venable oo uu ka tegay 2017. Iibka bugaagta Kamala Harris ama madaxweyne ku-xigeenka waxa uu kordhay sanadkii 2020-kii, waxayna ka heshay faa'iido saafi ah oo gaadhisa $360,000. Emhoff waxa uu ka dhigaa sharciga jaamacadda Georgetown, iyo Harrisna waxa ay sameeyeen $380,000 isku darka mushaharka iyo qiyaastii lacag gaadhisa $720,000 oo faa'iido ay ka heleen iibinta gurigooda ku yaalay magaalada San Francisco. Qiyaastii 1% dakhligooda oo u dhiganta $220,000 ayay ku bixiyeen howlaha samafalka iyo sadaqada.